maji huna mdahi papwe lipi mze na kushango na vojifariji na peleje kumiku mkwanja kwenye game kwenye tabaki story ah. Shabika pendu siseme wanani bani ah. Sifa mitani yo michano itakupati ah. Shobe indogo itakuabia mnafakamia walo janja washa sipa washa switch flow acheni wifu acheno pike do ushambia hip hop ilipi ah. We mchanaji kipi HIPHOP we kichwa maji I'm talking madi mchanaji alo DC paka uchanaji muda mfupi toka switch check mpunga baba ake mamluki msona high mkamwagia pombe ake salame menipa uhai leo niko high la marika nipa swag watu afurai so maneno ya wanafi ya wezi kuntwanishe nasema kuchana 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 wana penda kuchana 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 tazama hidi kiwa fandi sewe K.A. ni miaka kibao jamaa wanachana na bada jajenga platinum wa mitego omidi ujona afropop tukurumba R&B ni chano hi-fi hebu check plani B tabaki kulia ukata wanza kwa na push mandinga na penda rap of course man wangu watani lagai nisha zingwana na love mulize konki na ngai plasi wa shkaja na zingwela siku sema bye bye hizi line zende njiro zope swago masai na vila zapata kili wakimbie kalai wengo mefelo na ulizi ya maghorofa Dubai napenda mziki kwa shabani mini kweka njibai hili zari kamo mari na demwake na nai sola mental kwenye mkombo kona chuma papai jebila ukapu ikatiba Tanzania hi-fi alata kiku ya uchaguzi watu apate kwa hai na kati ya gwanda na kijani na jua kipi sivai tasa bongo tata mtuku kama kuku na yai uwa mwizi towa mimba ipi kesi ya jinai salami menipa uhai leo niko hai la marika nipa swag watu afurai so maneno ya wanafiki ya wezi kuntonishe nasema kuchana 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 wana penda kuchana 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 tazama hidi kiwa fandi sewe K.A. ni miaka kibao jamaa wanachana na bada jajenga platinum wa mitego omidi ujona afropop tukurumba R&B ni chano hi-fi hebu check plani B tabaki kulia ukata wenza kwa na push mandinga kubwa kili nyingi kama Joe IC nikikomana ili game tatu su IC sina beef na yeyote kwa yo losers please nikilanisha mtanita mini wake MC nikwa kazi ya mtajaza wodi case MC nimona bora nipunguze zidozi nikikaza sana jamata rest in peace kisa na kamanda koko sintumie police ama mara 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 anyone who diss me niko smart kuzidi iPhone 6 unazukia mtani tozi take this kwanza bimkubwa shakubali kaye pate star bono na stoka uya na bwato jay mwona star na tukikuta na lecha usimpigi mapicha utupie kwa insta mtani fanya none choki kucha moto hata nkila arabi please no photo salami menipa uhai leo niko hai la madika nipa swag watu afurai so maneno ya wanafiki ya wezi kuntwanishe nasema kuchana 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 wana penda kuchana 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 tazama hidi kiwa fandi sewe K.A. ni miaka kibao jamaa wanachana na bada jajenga platinum wa mitego omidi ujona afropop tukurumba R&B ni chano hi-fi hebu check plani B tabaki kulia ukata wenza kwa na push mandinga Young PDG, a.k.a. Mafioso.